Ziba ziraba. Wajano, tuba kuba biri ebiruma. Kuba neguo manye mfumita. Abe mitwe jiruma. Tugaba panado. Tingeta glow big sounds. Big bangalan, big dreams. New flow, new scrolls. Atenalo, real talks. Boba raga donna things with the real muffinies. Seven name bomba with designers. Mat and them at the real talks plus. Not the same pattern you style. Zirabantu sing on my kanzi unye. Chintu kanchi chuse chinungu chiva tuke. Carry a midan nidan yisimye. Katikamba vive mumaturumba kere. Nabi kanga kokona mami dan nayarula. Ready muna sogola style on na yise. Chuka chuka sorry to tubuza. Kanuka kupimba kaweleza kupinga. Paka kumacha patasi bateba kufuruma. Lukoba kuluko baby watone vitutumuka. Tugubali kateba kuzikiza. Wetute guru lengo mesanyo tetulisonyi wakubamba. Wetuguli kateba kukamize nsasula. Tetu kujuliza tetu ganiriza. Mpombo wanufe tubiriliza. Hena wefuwa kunyumia raga teba tusidisa. Tukoya siko iko ife tugerera. Doi doi wamese kuwa kutera. Muri sita otwa mugonza. Kola risachi evya wetwa bibunza. Harder them fall when they roar. Loud and faster we bat like a tumor. Chua tukuwa machua. Tua tula dancehall tukuwa kulumia. Kuwa kubuka tetumara kubwa kulaburo tulabye duka kumibiri